Iri ni ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, abaturage bo mu turere twashizwe muri guma mu rugo guhera kuri wa gatandatu kugeza ku ya 26 z'uku kwezi mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona, bavuga ko batari biteguye iguma mu rugo kandi ko batizeye niba abatishoboye bose bazahabwa ubufasha bukwiye. N'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean-Baptiste Ndabananiye.
Uturere umunani twa Rubavu, Musanze, Burera, Gicumbi, Kamonyi, Rwamagana, Nyagatare na Rutsiro n'utw'umujyi wa Kigali nitwo turi muri guma mu rugo. Uyu mumotari utuye mu murenge wa Nyamyumba i Rubavu ahegeranye n'uwa Gisenyi aravuga ko abantu azi babona gifunguro ari uko bakoze bahangayitse cyane.
Ndakora ya abantu bose bihebye kabisa, abantu bapapayitse gushyira abantu mu rugo ndacyo kurya. Nge ndago niheze bitewe n'ahantu ntushye. Ngendeye mu nkengero za Brasili, ni igiturage ntago abantu bakicwa n'inzara. Ariko mu mugi pe umuntu nari nahaye moto yayinsubije ari kumbwira ati ndapfa kabisa.
Leta itangaza ko yamaze kubarura imiryango irenga 200,000 izahabwa ubufasha burimo ibiribwa muri iguma mu rugo. Uyu mumotari yongeraho ko atizeye ubwo bufasha kandi ko n'uwo mugenzi we atari mu babaruwe.
Buriya ubushize naho byaravuzwe, ariko ugasanga umudugudu bahaye ng'abantu batatu bane, abandi bose bagaheba. Mana we barahari pe,
uzi nk'abangaye bariraga
bagera ngo kuri batandatu, kandi ibintu bipfuye mbere ibya nyuma si iby'abantu bakwizera pe. Ibyakoze wenda leta igiye ngo gufasha bazite ku banyamugi cyane babacanjuro kuruta ahandi hose.
Umumotari wabwiye uyu tumaze kumva ko none hari bumererwe nabi, nawe twamuvugishije.
Kubangayika ni cyane kuko niba nacyuraga amafaranga yo kurarira uyu munsi ntabwo ndi burarire. Ndahangayitse cyane kabije ko mfite n'umuryango, twese hamwe turi barindwi.
Uyu munsi wo kuwa gatandatu ari nabwo guma mu rugo yatangiye, muri bu burare?
Uyu munsi ntabwo ndi burare kubera ko amafaranga nacyuye ejo nagabye kabije. Ubu ndabwirirwa mbura ndarire, ariko ejo ho ntaho nteganya ntaho.
Aremeza ko kuko atabaruwe kandi ko atanizeye ko hari ubufasha buzamugeraho. Hari n'umuvugiramo ko yabaruwe ariko ntabone ubufasha.
Kuri radio nabyumvise bavuga mu mujyi wa Kigali ko babageneye, bavuga ko nabo mu yindi mijyi bazareba ukuntu babagenza, ariko kugeza iyi saha njye nta muntu urangeraho ambarura cyangwa ambaza kujyana n'imibereho ya buri munsi. Nkunda kwemera ikintu cyabaye no muri guma mu rugo y'ubushize nabyumvaga ku makuru, ariko ntago bwatugezeho. Nge
baruye ariko ntawabonye,
bagiye babaruye ariko ntibigere kuri buri muntu. N'ubundi nzabyizera ari uko byangezeho.
Saba Abanyarubavu bonyine bagaragaza ko batari biteguye. Uyu nawe wavuze ko atarabarurwa niko yatubwiye.
Leta niba duha ubufasha rwose turapfuye, niba ntaho kujya ku mazi nta bushobozi mfite, niteguye ko nzicwa n'inzara kuko sinibaruje. Leta niba dukorera ubuvugizi.
Mu byumweru bibiri bishize aba bafundi batubwiye ko bagumishijwe mu rugo, nta mikoro baboneye ko batunga mu gihe kirenze iminsi ibiri badakora.
Ntabwo nabasha kubaho, ntabwo wakwizigama ayo nshaka kubona kuri uyu munsi. Sinavuga ngo azandunga icyumweru, ashaka kundunga iminsi ibiri none n'ejo.
Aya kubyitegura nta buryo umuntu yabyitegura, kuko uko byagenda kose ubushobozi umuntu aba afite ahanini ni ukurya ari uko wakoze. Ubwo rero kuvuga ngo wabitegura nta buryo wabyitegura kabisa.
Usibye abo Banyarubavu, abaturage b'i Musanze na Burera twaganiye bavuze ko nabo batari bariziganiye. Ubanza n'umunyonzi mu gihe uheruka ari umumotari.
Nari ntunzwe n'igare ubona ko twabiye ukuntu turabivubeho.
Ntabwo nari nziteguye, ntabwo nari narizigamye.
Ntabwo waba uri ku rutonde rw'abantu bazafashwa?
Numvise umukuru w'isibo ari kumbaza imyirondoro yanjye. Ubushize leta hari uburyo yatugobokaga, uretse ko bitageze kuri bose, asabaga no mu ivyuma bishira hamwe ya cooperative akabasha kutugoboka.
Ubu ntabwo wizeye ko bazabagoboka?
Eh nabo tubyizeye.
Aba banyaburera bavuga ko hanini batunzwe no guhingira abandi nabo barahangayitse kuko bavuga ko akazi bacungira gahoka hagaze kandi ko guhinga nabyo bitabakundira kuri ubu. Utangira afite umugore n'abana batanu, undi afite umugore n'abana batatu.
Ariko ubu ngubu ntawe kandi twatangira guhinga ubu ngubu nta murima ngira mbega nari ntunzwe no gucishura. Natwe ubu ngubu ahubwo byatuyobeye, umuntu yanyarukaga akareba nk'aho yatera nk'ikiraka nk'umuntu uri kubaka akaba yaba nk'umuyede.
Ubu murarara muri Yefe?
Kurya rwose ni intambara. Muri guma mu rugo y'ubushize icyo gihe twari turi guhinga.
Nta ntunzwe no guca inshuro, ntabwo byashoboka kuko ni mu mpeshyi. Ubu tuvugana ntabwo turaho twicaye ngo dutegereje ubufasha ngo buzatugeraho pe sinkubeshe. Kurya iby'umugoroba byo ntabwo ndi kubona ahantu birava tu. Nibwo bigitangira urumva ejo n'ejo bundi ho bizaba ari urundi rwego.
Hagati y'abaminisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yatangarije itangazamakuru muri iki cyumweru ko leta itazarebera izuba abayobozi bazitwara nabi muri iyi gahunda yo kugeza ubufasha kuri ya miryango.
Muri iyo miryango bazatanga bakurikije umubare w'abantu umuntu afite umuryango we. Twadusaba inzego z'ibanze gufasha muri iyi gahunda, tukasaba abayobozi kwirinda guhutaza abaturage. N'abagiye babigiramo uruhare bazajya bahanwa mu buryo bw'intangarugero.
Abo twavuganye nabo hafi ya bose batubwiye ko batari mu babaruwe kandi nabo barataka. None bizagenda bite? Tuzakomeza kubikurikirana. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika.
Imikino y'irushanwa ry'akarere ka gatanu muri Afurika muri basketball y'abagore yaberaga mu Rwanda yarayirangiye. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko iyo mikino yarangiye.
Ikipe y'igihugu ya Kenya niyo yarayegukanye igikombe mu irushanwa rya basketball rihuza amakipe y'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afurika ryari rimaze iminsi itandatu ribera muri Kigali Arena i Remera. Mu mukino wa nyuma wabaye ejo kuwa gatandatu guhera saa 12 z'umugoroba, Kenya yatsinze Misiri amanota 99-83. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe abanyamisirikazi bari bafite inyota yo gushimangira intsinzi bari baregukanye imbere ya Kenya ubwo bahuraga mu gice cy'amajonjora. Ku rundi ruhande nanone Kenya igashaka kwihimura kuri Misiri ngo yerekane ko ikinyuranyo cy'inota rimwe yari yayirushije kitari gihagije. Byaje kurangira umutoza George Mayenga wa Kenya n'abakinnyi be b'ingenzi barimo Captain Rose Uma, Melissa Akinyi, Mercy Wanyama na bagenzi babo bateruye igikombe baragisimbiza, naho Amel Hagar, Ranim El Gedawi, Merar Abdelgawad na bagenzi babo b'ikipe ya Misiri batanu umwanya wa kabiri. Mbere y'uyu mukino wa nyuma hari habanje umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu wahuje ikipe y'u Rwanda n'iya Sudani y'Epfo. U Rwanda nirwo rwawegukanye rutsinze Sudani y'Epfo amanota 83-56. Muri uyu mukino umutoza w'ikipe y'u Rwanda Cheikh Sarr yari yahisemo guha umwanya abakinnyi basanzwe arabasimbura barimo Odile Tetero, Cecile Nzaramba, Charlotte Mugwaneza na Sandrine Mushikiwabo, ariko hakiyongeraho n'abakinnyi bamenyereye amarushanwa nka Nicole Urwibutso na kabuhariwe Tiera Henderson ari nawe kapiteni w'Amavubi ya basketball y'abagore. Nubwo ikipe y'u Rwanda itageze ku ntego yayo yo gufata umwanya wa mbere muri irushanwa rya Zone 5, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda bushimangira ko hari hakozwe ibishoboka byose kugira ngo imyiteguro igende neza, ndetse ngo n'imikino mpuzamahanga y'igicuti yari yateganyijwe iza kubangamirwa n'icyorezo cya virusi ya corona.
Ku rwego rw'ikipe y'igihugu yacu rero, mu busanzwe murabizi ko mu Rwanda dutegura ikipe y'igihugu icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru bibiri, ariko kugeza ubu ngubu hari impinduka zabayeho kandi zigaragara, kuko ikipe y'igihugu yumva imaze amezi atatu yitegura. Ni ikintu cyiza kigaragara kubera ko n'urwego rwabubona rwarazamutse. Twateganyaga n'imikino myinshi twashobora guhura n'amakipe y'ibihugu atandukanye, ariko kubera ikibazo cya Covid ntabwo byatworoheye, kuko iyo wasangaga abenshi aho twashakaga kujya gukina cyangwa ngo nabo baze, ugasanga amakipe y'ibihugu yabo ntabwo ari kwitegura.
Nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere muri irushanwa ry'akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika ryari ryahuje ibihugu bine, ikipe ya Kenya yahise ibona itike yo kuzahagararira aka karere mu irushanwa rya Afrobasket ku makipe y'igihugu y'abagore rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Wowe wahisemo kugumisha ushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'104.3 FM radio Ijwi rya Amerika. Nge ndi Ishimwe Honore, gusa nanahamagaye mugenzi wanjye Uwicyeza Kristera ngo aze dufatanye, ariko musanzwemo namwumva. Amahoro Kristi.
Namahoro wese.
nanjye meze neza cyane.
Yego rwose, nkuko babimenyera abadukurikira dusanzwe tubana kenshi, duhora kenshi mu bitekerezo badusangiza, ayikaze aho mwiherereye hose mu bice byose by'igihugu.
Mwamaze iminsi mwumva ibiganiro umuryango ejo Afrika ubagezaho, ukorera i Kigali mu Rwanda, ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo biganiro bigaruka kuguheza abantu kubera imyumvire. Gusa ikiganiro ejo cyanone ntigisanzwe. Turagaruka ku cyo Radio Ijwi rya Amerika yakugejeje mu myaka 25 ishize. Dore ko n'ikiganiro ejo kiri mu byo yizihiza.
Yegonure ibyo uvuze nibyo rwose, ikiganiro ejo kimaze igihe gitambuka, dore ko bwa mbere gitambuka ku Ijwi rya Amerika hari kuwa 22 Werurwe 2014. Rero ni ikintu cyo kwishimirwa cyane ku Ijwi rya Amerika ryahaye umwanya urubyiruko.
Nibyo koko Kristera, niyo myaka ntabwo ari mike. Ikindi muri iki kiganiro twifuza kumenya ibyo mwumva bibura kugira ngo bizongererwe muri gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Yego rwose.
Mbese uraribwa hehe ngo bagushime bamugane w'ikinyarwanda? Uburenganzira n'ubwawe kugaragaza ahashyirwa imbaraga kugira ngo ubone ibiganiro bikunogeye by'umwihariko, cyane cyane urubyiruko. Ni ikiganiro cyubuwe na Nigena Roche, Mizero Crispe ari kubanga bw'ibyuma, naho njye ndi Shimwe Nore mfatanyije na mugenzi wanjye
Mwikiza Christelle.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'umunsi kigiye kugaruka ku myaka 25 Radio Ijwi rya Amerika imaze ishinzwe. Munyemerere rero ntitwihute cyane dukomeze gato ku mateka ya Radio Ijwi rya Amerika yabaye ubukombe. Nituvuga byinshi turahera mu mwaka w'1942 kuko aribwo yabonye izuba. Hanyuma mu 1975 itangira kwisobanura mu biganiro bitandukanye. Gusa icyo gihe ni nabwo amasezerano hagati ya VOA yashyizweho umukono mu buryo bw'amategeko mu 1976 asinyirwa hagati yayo na Perezida Gerald Ford. Mu ntego Radio Ijwi rya Amerika harimo kugira amakuru ahamye kandi agira ku ntego, gushyira ishusho y'igihugu cya Amerika ku isonga, ndetse no gusobanura politiki y'imiyoborere ya Amerika. Ntibyahereye aho, kuko mu mwaka w'1942 kugeza mu 1949 yagize uruhare mu gutangaza ibyabiraga mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyo butita nayo Ijwi rya Amerika yabigizemo uruhare mu myaka y'1990 ndetse n'1991 ndetse na nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo mu mwaka w'2001 nabwo yarigaragaje. Bamwe mu banyamakuru bakuru b'umwuga mu Rwanda kimwe no mu bihugu by'ibiyaga bigari usanga baragiye bagira indoto z'umwuga w'itangazamakuru babikomoye ku biganiro cyangwa se inkuru zacaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga byatumye bagira urukundo rw'itangazamakuru. Tito Dusabirema ni umunyamakuru wagiye akorera ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Amaze imyaka 6 muri uyu mwuga. Yatangiye kugira indoto zo kumunyamakuru biturutse ku kumva ibiganiro byo ku Ijwi rya Amerika. Ni mu buhamya basangije mugenzi wacu Noelimana Ishimwe.
Kuva namenye ubwenge nabwirutse nakuze nkunda amakuru cyane, nakunda kumva amakuru, ariko by'umwihariko nkumva amakuru y'Ijwi rya Amerika mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Ikirundi. Ko nakuze rero nkunda ibiganiro bishamikiye ku makuru, inkuru zicukumbuye, inkuru zitabogamye. Uko ngenda nkura, uko nagiye nkura menye iby'itangazamakuru, nagiye numva ku Ijwi rya Amerika hari abanyamakuru b'abanyamwuga bafite experience cyangwa bafite ubunararibonye muri uyu mwuga. Izo nkuru rero zicukumbuye, inkuru zitabogamye, inkuru zivugira rubanda, inkuru zisubiza ibibazo rubanda bafite, byatumye nkunda itangazamakuru. Nari nkumoje ku makuru wenda yamaze igihe, ariko hari nk'ikiganiro gishya gikorwa na Jeannette Nshimiyimana cyitwa Agasaro Kaburagari. N'urugero nari ntanze aho imiryango yaburanye, ikiganiro gifasha guhuza imiryango yaburanye, abana baburanye nabo n'ababyeyi ababyeyi babaranye n'abana imyaka myinshi ishize urumva aho ngaho ni urugero ntanze rwo kuba no gukora itangazamakuru bisubiza ibibazo by'abaturage niba ufashije umubyeyi kumenya n'umwana we warimaze imyaka 27 badahura icyo gihe ubukozi itangazamakuru risubiza ikibazo
bishye ko ubuhamya badusangije ni ikintu kiza ko hari abanyamakuru batandukanye bari muri uyu mwuga bagize izi ndoto bikwiye kubiganira bakurikiraga ni ikintu kiza cyo kwishimirwa cyane
ni byiza cyane Christelle yega kugira abantu bakora ibintu abandi ugasanga bakuze bifuza kumera nkabo reka twumve sinabo bariraga iri defense we ni naho waje kugira amahirwe ajya hejwe rya Amerika rikorera reka twumve uburyo yiyumvise
mu byukuri nabyirutse nkunda itangazamakuru kuko narikunze nkiri umwana muto icyo gihe numvaga nzaba umunyamakuru wa radio Rwanda cyangwa se nk'umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika kuko naryumvaga nkiri mutoya cyakora navuga ngo cyane cyane nakunze kumva amakuru na bimwe mu biganiro n'ikiganiro dusangira ijambo navuga ngo mu mwuga wanjye Ijwi rya Amerika ryarafashije cyane kuko nakuze ari radio Rwanda ari Ijwi rya Amerika ndetse na BBC nkaba mvuga ngo nkurikije uko Ijwi rya Amerika rigenda rizamuka nagize n'umugisha ko wo gusura radio Ijwi rya Amerika ikorera Washington DC kuko nagiye muri programu y'abayobozi ba International Visitors Leadership Program insura radio Ijwi rya Amerika kuyikorera birashimisha kuko ni radio narifuje gusura cyangwa se no guhura n'abanyamakuru bayikoreraho cyane cyane bari kukica kuko ntari mbaza ariko twarahwituranaga navuga ngo rero inkuru za radio Ijwi rya Amerika wumva ko ni inkuru zicukumbuye ni inkuru zigusha kubaza abaturage dufite cyakora nkumva ntabwo navuga ngo aho igeze nirekeraho gusa ahubwo nikomeze ishyiremo imbaraga nyinshi itwongerere ibiganiro ndashima ubu amakuru asigaye aba buri saha ni ikintu kiza kandi gikomeye cyane icya kabiri uyo nkurikije uburyo hafi ya buri ntara mu Rwanda isigaye ifite umunyamakuru wayo ugasanga Kigali hari abanyamakuru benshi ubona ko muri iyi minsi iri kugenda koko ishaka navuga ngo Ijwi rya Amerika mu gice cy'ikirundi n'ikinyarwanda Brutilex cyayo yagabigari mu byukuri urabona ko iri kugenda ibaradyo yegera umuntu kuko kuduha makuru gusa ntiyaduhe kenshi uko hambere byari bimeze ntabwo byari byiza ariko ubu ngubu tubona makuru tukumva yo mu majyaruguru tukumva yo mu bice bitandukanye by'igihugu tugakurikirana ibiganiro mu byukuri buri muturage wumva ikirundi buri muturage wumva ikinyarwanda yumva ko ku radio itangiye kubiye akumva ni radio buri sajya gusura akayikurikirana ibiganiro byinshi ngirango rero kindi navuga nikomeze dukore n'ibiganiro bicukumbuye haba mu bya diplomasi nibyo ikintu kiganiro kimeze nka deba ku buryo abantu bagana kuri politike yabyo mu Burundi yo mu Rwanda n'undi byakorwaga ariko bakongeramo imbaraga ku buryo bava no mu bijyanye na politike yo ku rwego rwo hejuru cyane abantu bakajya no kumva umuturage wabuze imbuto bya bibazo biraje inshinga buri muturage kuko ntabwo umuturage yigizwe na politike politike ni imanuka iyi nziza cyangwa se mbi ikagira ibyice cyangwa ibyo utunganya neza ariko imanutse kureba none na bya bindi nya politike bavuze uko byakozwe mbona ari cyo ngicyo nabivugaho
koze turamushimiye cyane sinabubariraga Henri Defonse wemeye kuduha ubuhamya bwe ubwo nawe mu itangazamakuru ni umuntu watumye bamwe muri twe bakunda uyu mwuga ndetse bifuza kuwukora kinyamwuga
erekana none ntabwo twakwirengagiza ko hari n'abatwumva bisanga barakunze kumva radio kubera abanyamakuru cyangwa se ibiganiro ntabwo bica kuri radio Ijwi rya Amerika nkaha mu badukurikira hari ibitekerezo badusangije bigaruka kuri iyi ngingo nka Harerimana Jean Paul uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyacyonga yagize ati radio Ijwi rya Amerika mu gihe cy'imyaka 25 bakoze itangazamakuru rivugira abaturage ati nkanjye by'umwihariko nakunze ikiganiro gikorwa na nshimiye Imana ndetse n'ikiganiro ejo naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati njye nkunda gukurikira ikiganiro dusangira ijambo gikorwa na Eric Bagirubusa ndetse n'amakuru hirya no hino batugezaho ku Ijwi rya Amerika ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/87/14/11 iyi ni numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Barakoze cyane abatanze ibitekerezo byawe. Imyaka 25 si mike kandi si myinshi bitewe n'icyo umuntu yifuza mu ntumbero z'ijwi rya Amerika, cyane ko isi yabaye umudugudu hashobora kubona amakuru nkenerwa utavuye iwawe. Ese radio ijwi rya Amerika ryishimira gute ibyagezweho cyangwa se harahashyirwa imbaraga? Reka twakire umugenzi wacu Nishimwe Ariette atubwire icyo bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Huye bavuga.
Nifuza ko twari twumva ibiganiro buri gihe nk'uko tubishatse, amasaha ku masaha, enda nera amasaha atatu ntarebi ejo heza cyangwa amakuru nibyo rubyiruko dukunda. Urubyiruko tukabyumva neza ko bajya bageza nk'imipira akatubwira n'amakuru y'abahanzi, bizatuma tujijuka cyane pe.
Wongeraho amasaha y'amakuru twanamurikiye, dukeneye no kuva mu rugo tumenya iki kuri covid uko ihagaze, ikumva ari n'ibyo bakongera ibintu nk'uko umuntu ajya kuri za YouTube akagira ibintu asanga rero twatubwira byumva n'umuntu udafite telefone igezweho akabyumva kuri iyo radiyo nk'uko ikorera ku isi yose. Ndikumva ari icyo wakongera by'umwihariko n'ikiganiro cy'urubyiruko cyagombye kongera amasaha ku buryo tugira icyo natwe tumenyamo, bakongeraho nk'igihe nyine n'icyo umuntu yakenera.
Byasaba nyine kugira ibiganiro nayo yagitugezaho nyine bitwigisha uburyo ibintu bijyanye nyine n'uko twakwitwara, yigisha ubuzima bw'imyororokere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Radiyo yigisha umuntu uhugura umuntu uburyo umuntu yagira ikintu yigezaho, bakajya bagira nyine nk'ikiganiro bacishaho abantu bakagisha inama ibintu mu kintu umuntu
yakaze ingamba nayo igashyiramo ibintu bikaze nyine, ibintu birenze nayo ikaze n'indirimbo zirenze, ingoma ziri hiti nyine zikaze tu utuntu tw'ubwenge dududu n'ubundi dukuza dushatse kunoga neza. N'igihe ndi mu rugo naba ndi gucuranga radiyo numva ingoma zikaze zirenze, nanjye birashimisha.
Bakongeraho imashini zayo kuko hari igihe hari ahantu buri ukaba utayifatisha ariko wakoresha undi sheni ukaba uyifatishije neza, nako bakongeyemo nta kibazo byaba ari sawa. Kuyikurikirana nyine kugira ngo umuntu avuge ati iki sinisobanukiwe, kamanze n'undi radiyo wenda ntagisobanukirwa nabyo byarushaho kumvikana. Na imiziki nayo nyine ikacamo ariko n'ibiganiro bigendana byose, ibiganiro byo guhamagara, inama ku bantu bagisha inama ku kibazo runaka, ibintu nk'ibyo byo bakabishyiraho iyi nkuru n'ubundi byisha abantu bazigacamo. Nari
bivana n'urubyiruko n'imizikije hari aho tuva naho tujya, none n'ubundi ikintu twakuramo wakongeramo n'urubyiruko rwatumuka twigisha ku buzima bw'imyororokere, abenshi niho bagira iki bagwa iyo barahari benshi batagize amahirwe yo kwiga, ntabwo baba bazi iby'imyororokere. Abana b'ubu bashobora kubashuka batazi iby'imyororokere, rero niyo batagize amahirwe yo kwiga n'ijwi rya Amerika mukabyigisha mukabisangiza, bituma umwana hari ahava hari nahagera hari ubwenge wunguka, mwadufasha mukajya mujya no hasi ahandi mufite hasi ukaganira nabo. Murakoze.
Urubyiruko rwavuze ikindi babona kibura mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika, hari bavuze ko hakongerwa imbaraga mu kugera mu biturage hasi. Kriste,
ndumva ari icyifuzo natwe ubwacu abategura ikiganiro ejo twakoraho, ariko namwe mudukurikiye mwatwandikira mutubwira aho muri kugira ngo tuzabagereho. Hagati aho hari n'abandi nabo bagize icyo bavuga ku cyakongerwa mu biganiro bitambuka ku ijwi rya Amerika. Nahera ku butumwa bwa Ndacyayisenga John iri mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati ndashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro n'amakuru batugejejeho mu gihe cy'imyaka 25. Ati yari cyakongerwa mu biganiro bategura bazajya bibanda ku mibereho myiza y'abaturage, kuko usanga bamwe mu baturage bagikenye cyane. Naho Fredi waravuga ko Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku bijyanye no kuzahura ubukungu bwazahajwe na COVID-19 mu Rwanda. Dukomeza Uzambazimana Samson we yagize ati Radio Ijwi rya Amerika yategura ibiganiro ku miturire y'abaturage batishoboye mu Rwanda, ndetse bazanongere amasaha batambutsamo ibihangano by'Abanyafurika.
Barakoze cyane bakomeje kugenda badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo ari nako nabandi bakomeza kubyohereza tukaza kugira umwanya wo kubinyuzamo amaso. Mbibutsa ko radio twumva ni radio ijwi ry'Amerika VOA ku 104.3 FM ifite icyicaro cya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikagenzurwa n'ikigo cya Amerika gishinzwe itangazamakuru ku isi USAGM, ikigo cyigenga cya guverinoma ya Amerika. Irizihiza imyaka 25 imaze bagezaho ibiganiro n'amakuru kimwe n'izindi programu yabahitiyemo cyangwa se itanzeho icyifuzo. Ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byakunze kuvugwamo intambara ndetse na genocide, ibi byagize ingaruka muri politiki ari naho mu gushaka ibisubizo kuri cyo ishami ry'ijwi rya Amerika mu kirundi mu Kinyarwanda ryashyize imbaraga mu gutara no gutangaza amakuru atabogamye kandi yumvikana agamije guteza imbere indangagaciro za demokarasi, kwimakaza ibiganiro bihuza abaturage n'imitwe ya politiki. Ibi bigatuma abakora mu ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda boroherwa no kuvugana n'abatuye ibihugu byo muri aka karere. Ukeza kritera hari ibindi bitekerezo byatanzwe kuri ingingo cyane ko hakubiyemo icyo bifuza nubwo gushima ibyakozwe mu myaka 25 bitabura.
Yego, urakoze. Nanone kumwe ikaze rero twihuse niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati: ndashima cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro tugezeho bidufasha mu myumvire ituganisha ku iterambere n'imibanire myiza nk'abanyagihugu ndetse n'ibihugu duturanye. Naho Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati: ndashimira cyane Radio Ijwi rya Amerika ku biganiro dutegurira by'umwihariko ikiganiro dusangira ijambo. Ati: hanyuma abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bajye banamanuka bakorana ibiganiro n'abaturage aho twajya twumva nk'umunyamakuru Eric Bagirubusa yasuye umurenge runaka akagirana nabo ikiganiro akumva ibitekerezo byabo. Naho Zambazimana Samson uherere mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati: ndashima cyane ibintu bigera kuri bitatu. Ati: cya mbere, Radio Ijwi rya Amerika yakoze ubuvugizi ku baturage mu bihe bitandukanye, haba hano mu Rwanda, i Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati: cya kabiri, bagize uruhare mu guhuza imiryango yaburanye n'ababo, abana n'ababyeyi. Ati: cya gatatu, Ijwi rya Amerika ritugeza amakuru ya politike atabogamye. Reka menyire kuri Irambo na Kenya uherere mu karere ka Bugesera, aho yagize ati: ibiganiro bitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika byafashije urubyiruko kunguka inyigisho z'uburyo bwakwitwaramo mu buzima bwa buri munsi. Ati: nicyo rwakora ngo rwiteze imbere. Ubu nibwo butumwa bumaze kutugeraho, ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu budusangize ibitekerezo byanyu, ndakomeza kubyakira.
Nibyo koko, tunashima uruhare bagize mu biganiro bagezwaho na Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko bikubiye mu nyandiko yashyizwe hanze na VOA cyangwa se Radio Ijwi rya Amerika ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, igaragaza ko ibihugu birimo u Rwanda, Burundi, Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Amajyepfo ya Uganda ndetse n'Amajyaruguru ya Tanzania hatangijwe ibiganiro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, biha umwanya abaturage b'ibi bihugu mu gutanga ibitekerezo binyuze mu guhamagara. Urugero ni mu kiganiro muri Gisanga kigira isaha imwe gihuza abayumva ku bibazo byo kubana mu mahoro no kwihanganirana muri politiki, kurwanya imvugo y'urwango no gukwirakwiza amakuru cyane cyane mu rubyiruko ruto rushingiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni kimwe mu biganiro giha kenshi ijambo urubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, bagasobanurirwa byinshi kuri ryo n'ingaruka rushobora guhura nazo mu gihe bakoresheje ikoranabuhanga nabi. Urundi rugero rwiza ni dusangira ijambo, gahunda ya buri cyumweru ishakisha intiti zigatanga ubushishozi bwazo. Abayobozi ba Leta n'abayobozi ba sosiyete sivile ku kibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika ndetse n'isi. Iki nacyo ni igifasha bamwe mu baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari kuvuganirwa bakarenganurwa kuri bimwe mu bibazo byaburiwe ibisubizo. Aha niho kandi urubyiruko n'abandi baturuka mu karere k'ibiyaga bigari bahabwa ijambo bagatanga ibitekerezo binyuze mu itangazamakuru. Nko mu Rwanda, abakurikira Radio Ijwi rya Amerika byibura ikigereranyo cyo ku cyumweru babarirwa muri 57%, naho mu Burundi ni 46%. Aha kandi sinabura kukubwira nk'ikindi kiganiro iwanyu mu ntara. Burundi kuva mu ntara haba higanjemo amakuru yimbitse hamwe na raporo n'ibikubiyemo amakuru y'intara 18 z'u Burundi, intara enye z'u Rwanda, hamwe n'inkambi enye zikomeye z'impunzi zakira Abarundi muri Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda na Uganda. imirongo ishingiye ku murongo usura abantu basanzwe mu miryango yabo kandi bagatanga raporo ku buzima bwabo bwa buri munsi mu majwi yabo nibyo bigarukwaho iki nacyo ni kimwe mu kiganiro gihe ijambo abakurikirijwe rya Amerika by'umwihariko bava mu karere k'ibiyaga bigari
nicyo gusa kuko n'urubyiruko rwo mu Rwanda rwigishwa kwihangira imirimo rukava mu bwigunge rugakorera amafaranga binyuze mu kiganiro kigufi cyitwa ejo niyo ni gahunda y'iminota 30 y'icyumweru iki kikaba ni ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda aho rwibanda ku kwihangira imirimo mu rubyiruko kandi ruteza imbere umuco w'ibiganiro mbonezamubano ubumwe n'ubwiyunge mu rubyiruko mu karere k'ibiyaga bigari
Shuti muduteze amatwi masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Edi Rwema washyize hamwe ibi biganiro nifata